Sentebo wechimina cha NRM mugombolo la HSEKA district area ngo kafuma Moses hii atendeleza masomero gwa nanyine olwo mulima matendo gwegakola na dala mukuyamba kwa government okutuusa ebyenjigiriza ebyomutindo eri abaana beggwanga. Sentebo kafuma Moses bina bituseko wabadde yetabye ku mukolo ogutekekeddwa abakulembeze ba masomero aga Kiwangala Community Schools ku kyalo Kiwangala mugombolo la HSEKA district area ngo nga wana abayizi ku mutendero ogwa top class babadde basomosibwa okugenda mu kibiina ekiddako awamu n'okwolesa ebitone ebyenjawulo. Wano nno w'asinzidde n'asiima omutandisi w'amasomero gano aga Kiwangala Community Schools omukulu Kayinga Muddu Yisto olw'okulowooza ku kitundu gy'azaalibwa n'atandikawo enkulaakulana.
NRM government twagala okwebaza nnyo private institution zino kubanga zituyambyeko nnyo okuwa abantu baffe emirimo. Abayivu bangi gavumenti ya NRM ebbanga lyemaze muyinza olw'okubanga waliwo emirembe abayivu beeyongedde era gavument abayivu bonna tesobola kubatwala kubawa mirimo naye private institution nga zino ziyambyeko nnyo okuyambako abantu bo. Njala okumwebaza abantu bangi bakola emirimo tebatera nnyo kwagala gikolera gye bazaalibwa. Abalala omuwulira nga yava kuno n'agenda Luweero naye Kayinga waawali Kiboobi kaakati ate essomero n'aliteeka ekiwa. Okuweerera omwana mu ssomero ly'osobola kye kisinga obulungi ng'olisobola omwana wo n'amalako bulungi era n'atikkirwa. Njala okukubira abaami omulanga abali wano tunudde nga batikkira abaana ba njagala abakyala ba maama abali wano mwekubireko ku ngalo. Wabaddewo abaami basatu only three naye the rest babadde bakyala so mwebale kwewaayo ate na kwagala ggwanga lyamu.
Kaketo Jackson avunanyizibwa ku byokulonda mu ggombolola y'ekiseka ye asabye abantu naddala mu ggombolola eyo obutayawukana lwa byabufuzi wabula basigale nga bakakkamu kubanga ebyobufuzi byakaseera buseera.
Tugenda mu kulonda tunamu kutakwatagana, tunamu okulwanagana, tufunamu simagana, tufunawo ebizibu bingi okwawukana naye watuli mu kaseera ka kampeyini. Biseera bino ebya kampeyini basaba baganda bange yakweka muli wano wetuli n'abakodomi baffe banazaala bomuliraano mwana wamunazanyira wange naye muliraano olumu kuwagira sayidi endala muliraano ogumu kukola ki kuwagira sayidi endala nakaseera ketulimu kaseera kagenda kugwanca ng'ofiiriddwa ate bw'olwaza waliwo omulaba akutuusa etenduwa esooka okuvuga ebeeyali oyo muliraanwa yasooka olikookayalira tokumanya egyali ozana okwetanga n'asula na Kampala bana ekyo be bakaka.
Olivia Mugabe okuva mu kitongole ekyaba Japan ekya Japan International Cooperation Agency JICA akubiriza bannayuganda okuteekangawo enkolagana ennungi n'emikwano egijja mu bitundu byabwe okusobola okubakwatirako kibayambe okujiganyirwamu.
Ene yaba Japani banachewa tulina bangi nnyo okwetolola Uganda yonna naye tubakubiriza nnyo okubayisanga abanansi era ekimu ku ebyo watuuka mu kitundu tubagamba mumuwole ninnya ya wano kyala n'amatovu. Thank you so much for working with the people of Kiwangala ne basomesa abakola ne kyala n'amatovu labajapani benkola nabonjagala nyo bantamanya tubawa wano mwebale kumwaniriza tusuubira okwongera okukolagana nammwe. Mwakika inga vya batekete debi njo kuveri JICA nikola gane na wenage nda maso nga te esolo zi mwamu wa mazati tenso vila Kiwangala tukenda jiji usamu maso mtene mtia.
Omutandisi w'amasomero aga Kiwangala Community Schools Kayinga Muddu Yisto asabye gavumenti ng'eyita mu kitongole eky'ebyenjigiriza ekendeeze ku musolo gw'ejja ku masomero ag'obwannannyini kubanga bangi gubalemesa okuweereza bannayuganda. Era wano w'asinzidde n'asaba abantu b'ekitundu okuwagiranga enkulaakulana ebeera ereeteddwa.
Okubanga oli mulekwa tewali akeera kisabirira era buli muntu yenna asobola kituukako kitegeeza nga community tulina okukwatira ewamu okutumbula obulamu n'embeera y'abantu ataliko mwasirizi naye tukikola tutya nsobola okutayamba muntu ataliko mwasirizi naye nemba nga mpagira obuweereza omwana otalina mwasirizi bwafunira ku Kiwangala Community School nze lwayira abaana abange basomesa mu Kiwangala Community nsobola ekisente nabadde ntwala masomo ge nasomesezamu abaana bange obukadde bwembuleka wano mu Kiwangala Community School olwo mba nnyambye okusasula abasomesa abe okusomesa n'abaana abalakatateka omwasirizi mu Kiwangala Community School olwaleero omusolo okubedala ku government y'ebitundu okutuka ku government wakati okubenikibwa ebintu n'amasomero gwa nnakyewa oba agobwa nnanyini gano gakisiwa community school munene tegwetaagisa owayosetaga kuba license gyeyina okuyoinaogamba mpenga tuli license nandibadde private school centre zewa ze sizenyina okuwa naye wayo naba batwala nti mwenna mwenna timuli somo ya gavumenti muwa omusolo gwegumu tukituluma.